dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, urakoze cyane. Nange reka ntangire nsuhuza abadukurikiye ku ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo. Ikiganiro cyo kuri uyu munsi cyakomeje kureba hanini ku ngaruka z'imibano ikomeje kuzamba hagati y'u Rwanda na Uganda, ubusanzwe bihugu byamye risangira kabisi na gahiye mu bihe byatambutse. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri y'umwaka nibwo ubutegetsi bw'u Rwanda bwafashe umwanzuro wo gukumira abanyarwanda bajyaga muri Uganda, kuko ngo rwabonaga ko bamwe muri bo bahohoterwa bagakorerwa iyicarubozo bagafungwa abandi bakicwa nta mpamvu zigaragara. Rushinja kandi Uganda kubindiri y'abashaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Kagame, bamwe muri bo bahoze ari inkora mutima z'akadasohoka mu butegetsi bwe. Sukuza abanyarwanda gusa kujya muri Uganda, ahubwo habayeho no gukumira bimwe mu bicuruzwa byavaga muri Uganda ntibyongera kwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo byagize ingaruka kuko ibiciro kuri ibyo byazamutse. Mu mwiherero w'abategetsi bakuru mu Rwanda wabereye igabiro ku kwezi, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko imibanire mibi y'igihugu ategeka na Uganda yaba imaze imyaka 20 isaga. Ahanini ngo Uganda yamye ishyigikira abashaka guhirika ubutegetsi bwe. Ni ibirego ariko Uganda itarasubizaho mu ruhame nk'uko u Rwanda rwabigenje. Mu ibaruwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni utegeka Uganda bivuga ko yandikiye mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame, ahakana ibyo birego. Avuga ko ahubwo hari amakuru agishakisha ku Banyarwanda bashaka guhungabanya umutekano wa Uganda, kandi ko azayatangaza yaboneye ibimenyetso simusiga. Nibaruwa yazamuye impaka ndende cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ikiganiro cya none mu ngaruka twibandaho ni uburyo bamwe mu Banyarwanda bakumiriwe batabyihanganiye bagahitamo guciza ubusamo bajya Uganda. Abatamenyereye hari ababambutsa bakabaha amafaranga. Mu kureba uko ibyo bikorwa, turatemberera mu karere ka Gicumbi gahana imbibe na Uganda, n'ubusanzwe hakunze gukoreshwa n'abanyarwanda bajya Uganda mu gushaka imibereho.
Bajyaga bambwira ngo bavayo bazana ivarisi n'agasafuriya n'agatara bacanye ku manywa ya Rukamba. Ndararuka njya i Buganda, ndararuka njya i Buganda.
Igice kinini cy'iki kiganiro ntugari kigufi kirihari urugendo rw'amasaha 2 n'igice twakoze n'amaguru tureba uko bikorwa. Muri kumwe na Eric bagira ubusuba hayikaze. Reka ntangire mbumvisha uko nikize mu mwanya w'abashaka kujya muri Uganda, ariko nkaza kuzitirwa nuko nta munyarwanda wemerewe kujyayo.
Mwaramusese amakuru ndi kujya Rwene. Umuhanda nubuhe?
Reba ngugu Leba ngugwe ukikamira aho yanguze ngugwe.
No kuvanga ngo ndatambikira hanga.
Eh kuba wowe kuno mubuntu kunuye.
Eh wowe uri umugande kazi?
Eh.
Habwo uri umunyarwanda kazi?
Awe. Rogo mushumo ku.
Ngaho reka nkomeze rero.
Ye koneza.
Mwe bare?
Eh.
Murakoze.
Ye.
Ikigaragara cyo mutuyira twibusamo abanyarwanda bakunze kwifashisha bajya muri Uganda mu bikorwa bitandukanye, cyane mu gushaka ubuzima. Nanjye muri kamwe mutuyira twibusamo duhana imbibi na karere ka Gicumbi, ni ku ruhande rwa Uganda. Nanjye ngezemo ntawe uri kunkumira, gusa ndagenda mvugana n'abantu batandukanye. Abantu batandukanye rero numvise ari abanyayuganda. Muraho amakuru urakomeze?
Ndakomeze.
Ndetseho ngenda umunyarwanda. Aha mpagaze nshaka kujya Uganda, biri bunyorohere?
Birakorohera.
Biransaba iki?
Ahantu uri kujya ubura hazi
nshaka kujya Kabare, ariko ntabwo byemewe kuba nanyura ku mupaka.
Ha ubuzo n'ibiri busaba umuntu wo kugucishaho.
Arancishaho ku buntu biragenda bite?
Urashaka kurira igatuna? Urashaka kurira he?
Igatuna so ntitwahataye.
Kwa nagukishiye hano ugafata igato.
Wowe uri umunya Uganda?
Ah, ndo hano mu kandi kandi umunyarwanda nanjye.
Eh uri umunyarwanda? Okay. Ubwo nakwishyura ngahe?
Si imitwaro ibiri se?
Imitwaro ibiri ubwo ni 2020 by'amanyaruganda. Sibyo?
Eh.
ubwo 20 by'amanyayuganda cyangwa by'amashiringi n'ibihumbi 5 by'amanyarwanda
nago kishiye hano yuko niyo ducuze ko batubujije imipaka ugafata igatuno kwifatira moto kugigenda nahi yahani yakure
yahani kure cyane naba n'abanyarwanda boss
yego
uraho
yego
umunyarwanda
do inzira zimeze zitesefi
ari na kibazo
ate yowe yanaye ndangwa tembere katuno yarabiragwene ngo naza kabari
urwo ni hari abantu bari kubakumira ko
oya niye gato niyo wagezeho na muntu kumira kirete hano mu Rwanda guze
harimo kugeze
ngiye kabara
niko kandi nakibazo nahuye ni
ate na naye ndango mutoza wabuhe kwa bari ho yarabira
ubwo bari kumbira ngo kugira ngo ngere yo biransaba kunyura tuyira ko
kwapanya nyine
oya
Nina chama nyisize ngakarabo muhanda karabo muri duwana tezo ko ri kubimanya
wat
tokuraba ngene za panyi Uganda yote bakakwate kibuzo kiri kunuye umugwanda
rewa ari cyagucya gusura
ine arabona ari ngiye gusura
nere ngo yishire gwene tayo ko atapishika mu sayo
tibara muzimbe
gwene nta basirikare b'u Rwanda
bari aba polisi bakaka umuteganisha
u Rwanda se bamanuka bamanuka itsi
ngiye murabya kwate gwene
Hati ya barajindi. Muraja hasiri yao bari kutekera bwo kuba.
Awabeje hatara ba police.
Bawe barabe bati. Ngendo yakakwate pici.
Wowe ugende nta kibazo.
Baraba
police. Nta kibazo mfite.
Baraba police nyo kimbangire bagwene bamukwata ni bamwiba. Aba police bagwene aho bakubwira. Bo bagufashe bakamenya kuri gukizapanya uri umunyarwanda barakwiba. Niyo mpamvu nashaka ngo nge nkukishi ya igatuna nore akatuna kuno muhanda nyabagenga ayetembere moto kayigendera ne nkumina nani mukikamya hano yakwatawa buhekwa turi ko hamanya
bakukisha hanga hejo
ufate kwa buhekwa tumanuke bona police wahura nayo ngo gufate ngo kwiba ariko hano bagucyaki Nutkuvite twose bagirigira iki baradutwara niyo wabaza Icyaba kiza soko twacya
Wenda kumuraja kisasa
Ah kisasa ati twatora yure mu handa guri kushuma wabuhekwa ukakwata mayengo Eh ni honda amorabye ninzira yapi turahita twa
Murabe kabindi
Eh kabindi nka Aha tushume turi kukwata mayengo
Akonka mayengo tamwise yo ngo hari umusirikare
Ni bamweta semani mu manya nabwo ari umusirikare ni umuntu wigize nka mayibobo wiba abantu gusa.
Ni umunyarwanda?
Ah ah ni umuganda. Ariko we mfite twayikahara katuna nayegera no mukabara. Ni wo mutegere motoka.
Iwa
mu. Nje ndakuzana ni modoka yiti gutwara.
Okay.
Anje gushuna mu bwago.
Abona umusirikare ushobora kuza.
Ah ah
kureba bari gukora.
Ni ngona abamfite kanyango bunyinywera hano.
Okay.
Mwana ngo raryikijumba tote.
Baramse.
Yego.
Ndabona wagiye mu matoto.
Njye se.
Oya
haracyari mu gitondo.
Ugendere.
None se. Iyi mirima yo mu Bugande. Mu amwara yatishije
mu yibura. Yego, ubura barakugurira.
Ariko nuba mwe banagura.
Eh, ubi bijumba mwabyokeje ryari?
Yego, bari bagishizemo none.
Nabe nari naratishije. Okay. None se. Buretse. Genda gakye ya tugane. Uragenda mu bisambu gutya gusa
oya arakayira turi
hari abantu ukunze kwambutsa muri ubu buryo ariko mbaba n'abakorera ubudiri ya mugishanga kiriya
sinzi nimbo ha
ubwo buri muntu aguhanga hangahe
biterwa nuko ate hari abuba wambukiriza nk'igikapu iki hari n'ibyo ashobora kuguha ibihumbi 10 cyangwa 15
Nao ni tujera hivu gande nufuge menshi hui ichari.
Si mfuge menshi ni ichari. Ako se hivu nujo kujira ngomu mire muri izi mzira. Ngari mubi sanga nye jari mezuri.
Se, ichi wazo ni iki mipaka uziko bai ifunga. Uvuni gishu imbu yu kukwikori. Uzichi ise zino fanya. Paki jirabaza funguri mipaka ni watu zacha mubira nyawa jenu.
Barese mubona byaraba hombeje byarabunguye byagenze bite
byaraduhombeje none si ufite udushimbo twoka tujyana magendo waratwihingiye singora cyangwa bumwe banagufata bakabikwambura
bande babikwambura
abanyarwanda bakabikuriza mu Rwanda
none ahantu tugiye twari hano ku butaka bwa Uganda ariko noneho ndabona wagira ngo
uriko nsubiza ruguru
oya turagenda dita no kumuka kora yibona funga yibona mipaka
da bibonu ne bagiye bashimye
Ibyo byose ni bigenda bitandukanya igihugu n'ikindi.
Aha ni Uganda. Aha ni mu Rwanda.
Ubwo uhagaze gutya uri mu Rwanda.
Eh uri mu Rwanda.
Ndabona aho uhashye Uganda.
Mwene wacho niyo mwene mkaranje ni mwenyari ya kuna gushaka chikayaga huo.
Kaungu rafuga ifu yubu gari changwa ijikomu. Kuna mngara wika milite wa.
Mweneza izini nzira za chuducha buye mbuna. Uyu jira ngo wansanze ngo murugo hija haraka niga tambika.
Ariko se kuna mvise ngo bamwe bafashwe. Barakubitwa bagafungwa bava Uganda kubera ko bafunze imipaka
iyo bageze mu Rwanda. Hari n'igihe banagukubitaga
wowe hari ubwo byari byakubaho
dufite inzira tuzi na nubwo bari bigeze bampa none tari gena ndara natageze Uganda niyo nari kuva muri ari amasaka nikiriya hano nkukomera.
Onene ho ugeze Uganda. Iyo ugeze Uganda uba wumva ufite umutekano.
Uganda atari babazuza kwakubwiraga bamwe biba ngo wagiye udateje ibiti n'ibiti. Ahandi ni umutekano. Uno kuvuga wikoreye kanyanga. Umusirikare hano uyifite aragufata. Ariko wageze ntabwo yagufata.
Intambwe nayitageze ntabwo yaza ngo avuge
yagwangangiye ariko wirukanse ukagera hari yagukurikira
akurashe se
akakurashira se mu kindi gihugu ikosa.
Mwebwe rero nicyo mubahimisha
n'abahinzi bahita bahinguka bakagutaba
urabona aho nari mfite amasaka. Hari igihe babafate babirukanganira kuri kiriya gitusi kimwe kinini uri kubona bagasubira muri ariya masaka yanjye iyo bagezemo ntabwo babakurikira
ariko se ku ruhande rumwe bavuga ko kanyanga ni ikiyobyabwenge abantu bagira ngo niyo mazi mwinywere inaha
nago nzoga zacu tu
ntabwo bibabangamiye kuba munywa ibiyobyabwenge
kubinywa birababangamiye ubibinyweye nabi ariko iyo ubinyweye neza nta kibazo gifite niyo zaba zanisingize wazinyweye zikugwa nabo saraguri kurasara. Aho ugiye se wambiye yuko hasi se ahitabaye uwo ni wo uriri modoka mu modoka ntuvuge ne wikomeze nugere ikabare uti ndagurira amaso.
Ubwo biransaba kuvuga uruhe rurimi
nyine niyo wavuga ikinyarwanda uti ndagurira amaso nta kibazo ahubwo uri buze kuvunja amashiringi.
Ndafata amafaranga mfite nyavunje mu mashiringi.
Yuko uri bwishura amafaranga.
Hari ahantu turi kureba ni he?
Nyine ugiye kuririra hari.
Aha ni ku boda yo mu Rwanda. Hari ni Uganda.
None ndurira he?
Ururira kuri ari amazu. Amwahera gutya. Yuko tugiye gufata kuri kara kazu ducurike gutya dufata.
Ko ari kure?
Mbonye umupaka ngira ubwo. Ntacyo bazo nakubwiye ko ntacyo bazo gihe.
Ese mwebwe mujya mumenya amakuru y'impamvu iyi mipaka yafunzwe.
Bamwe baravuga ngo haba ari Abanyarwanda Museveni ngo yari yafungiye Kampala abandi ngo mbese babivuga ko inshi ntawamenya amakuru.
none se ubu mwajyaga mujya kwiga Uganda
abana bacu biga
ufite abana biga Uganda ubwo ni bangahe
usibye ko bakiga mu mashuri matoya ya hano igato
ntabwo
bariga primary
bariga bagataha cyangwa bigabana bayo
bariga bagataha kwa masenge SP
ubu se wajya kubasura
hari genje yo mwabasura
unyuze muri izi nzira n'ubu none se wowe hari ikibazo ugize
ntacyo
wowe imihanda iragendwa nta kibazo
ntacyo
ubu hashyikise
mpashya gahunga
karagurika neza
sawa none se buri munsi umuntu winjije nk'uko
unyinjije
oya ntabwo wapfa kumubona ni rimwe na rimwe kandi nabwo bikunze kubaho ku munsi w'imisozi nko kuwa gatatu no kuwa gatandatu hari n'igihe bazaga bakarara bamwe mu rugo mu gitondo bakuzura imodoka yanjye
bakarara iwawe muziranye cyangwa ari ukuba bubiriye
hari igihe duhurira aho mu gishanga wenda inzira zaba ziri mbi nkabafata nkabashyira mu rugo nk'abashyitsi yuko njye ndongora ugwinye mukarange hafi y'ibyumba iyo mbonye umushyitsi ndavugana n'uwamukarange baba batabizi noneho nkajya no kwa mwanzura kwa mudugudu n'iki
bugacya akamwambutsa akaguha amafaranga
tugenza urugendo rero
ndabona na telefone yanjye yabuze rero katuruhukweho ndabona numvaga ntagangaye
ariko aho tugiye kugera ni ahamanuka duhita dufatayo
ndabona muri izi nzira ngenda mbona dusashe bazanamo inzoga za Uganda za Chief na za Zebra nge mumenyereye imisozi nge urabona ukuntu mbaye
ubu se ikizamuka warusha wahazamuka
henshi abara kugerageza
ariko twe ni mu kuzamuka kandi bumwe twanasinze ahubwo sasa
mwasinze
mukahazamuka
ese uyu ujya kuzana Kanyanga nawe
nyikora se reka nyizana munda
ariko abarembetsi burabazi bazikorera
n'ubu dushobora guhora n'izifite
ariko
bakunze kugenda ijoro cyane
ibuganda niyo habaheza hate bose na gihugu cya rutu rwanda
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri radiyo ijwi rya amerika turarebera hamwe ingaruka ku banyarwanda nyuma yo kubakumira kujya muri uganda Eka bagira ubusa niwe mukiri kumwe kuri mikoro ubwo twari twicaye turuhuka niko abantu bagumye kudutambukaho bava guhahira Uganda
muraho muzee muraho amakuru
neza
muraho mukecu yego yego muzee
nanjye ngo natemberaga ndo umunyamakuru ariko nabonye ahantu mwajyaga mukoresha mu kugenderana n'abanya Uganda nabonye birasa n'ibyahagaze namwe muvuye Uganda
njyewe navuye mu bahinzi niko nenga Uganda ariko mfite imirima mfite n'abahinzi niba nagiye kureba
nanase ubu ufite ibyangombwa bivuga ngo uri umugande aho ngaho bigenda bite nko kwambuka bigenda bite
dutuye nabo bagande sinajyaho ngo njyanye ibyangombwa keretse ngiye ngugatuna gutese
aha ngaha n'utuyira bavuga ngo n'utwapanya cyangwa se utuyira twibusanga
turabizi
uho nta kibazo ugiramo mu kugenda
ubone mu kugenda kuko ntuye hano hano turashingiranye ubwo ndazaho namara mbese nko guhingura abakozi mwaza nkahura n'abayobozi bacu nkabwira ndimo kuva mu Bugande mfiteyo imirimo ubwo rero n'abandi njya nk'uko isi yose igatuna ubu ngubu ryo guteza byarahagaze ubwo rero ubu ngubu rero ndaza hano reba nkaha aho barimo guhinga aha ngaha harimo n'abanyarwanda n'abagande
mukomeje kugenderana rero mwebwe ko hano
rwose turagenderana
ku ruhande rw'u Rwanda bagufashe bigira
ntabwo ni amakosa
ubu ushobora kujya muri Uganda ugahahayo ukaza
iyo wahashyeyo niyo bagufashe kuko wanyuranye n'amategeko barabijyana
ubu wanashingiye Uganda se
njyewe se rwose uyu ni umwisha wanjye hariyo abakobwa banjye bane ndetse sinavuga se muri Uganda kuko hariho n'abana afite uri muri Cameroon uri muri Amerika Rwanda n'Ubugande sibona bari abazi bacu ubwo nibo babyeyi bacu ibyo babangamiye ntabwo tubizi uretse twebwe nuko twakubahiriza iki amategeko y'iki ya leta na kimwe na government
uvuga ngo nta kindi mushobora kurenza kuri ayo mategeko
none se twa kwatari twitegeka abaditegeka niwo bagira iki babitubwira
ubu zasarura cyo
ubona se no se barimo guhinga reba hano ahanga afite imirimo kuko bamaro niwo bamaye imirimo kuko iyi mirimo yacu y'ugwanabwe hagize ubwo rero umuntu yakwatiye ngo ugende uhinge njewe ushokora ndajya mu buyobozi ndimo guhinga hariya ntabwo njya kwifuroda bambwira nusubireyo nabyemera ubundi ibindi biturimo ari Kagame na Museveni nibo babizi ubwabo ari babiri sibona twebwe ahubwo ije tutazi twaba wende zirakarengana niko navuga kandi njyewe n'umunama njya mbivuga kuko twebwe nabwo tubizi
tabukomeze
sawa sawa
Hapo kugufata ni mpaka kugufunga muruko
mu kigo kinderebeze none se aho kugufata ngo ugufunge wemeye urwaje bimeze bite
uko nukwihefa
sawa aho ni benshi muraho
yego
umeze neza
nashibaza
ndaribi murakome
murakomeye
ndabona mwagendere
ngamaye
ntumira tibiri ngere nitwayerika
Amra eradizi ya Amerika urumva ndikuganira n'abaturage kuri imibano itifashe neza hagati y'u Rwanda na Uganda mwe ndabona muvuye Uganda
uko bimeze n'umundi hano ku mupaka yo twinjiye mu Bugande nta munyarwanda uhura n'ikibazo muri iminsi afashwe n'umugande ahubwo ahura n'ikibazo afashwe n'umunyarwanda yamutse mu mudaso abasuye agafunga ko na munyarwanda na muganda urafunga umunyarwanda
bibabangamiye iki
aho bitubangamiye turavunika Uhahira garapfuye kwikorera ugafata ikintu ukaza gukora wa minisite wagasubiye wikoreye neza bakabifata nabyo wajyanye bakabifata
muri mwe hari uwo bari bafungamo kuko twagiye twumva makuru bavuga ngo barabafunga
bafunze benshi muri kugira ngo bituma bo barafunga ariko bafunzemo benshi
mu buma mwabyutse sanga he kugira ngo mubashe kugerayo
kubyuka tuza saa 11 za mu gitondo tuza saa 11 tukagaruka nk'izi saa ariko nyine urumva imihahiranire ni ikibazo nyine bitewe n'umuhanda none tunyuramo
bibaye ngombwa ko mutanga ibyifuzo ku bategetsi b'ibihugu byombi mwavuga ngo iki
twasaba ko baduha ubufasha tugakomeza tugahahirana imipaka ku mupaka ku mupaka
wowe wahashyike
yewe nagahunga
wowe wahashyike
nanjye nagahunga
wowe wahashyike boss
yanaka no bunyobwa
kuki mugenda muhahagahunga cyane kuruta
agahunga impamvu tukaje muganda kumugona karahenze kandi iyo ufite umujyango mugari ufite nk'abana batanu kugira kufuga gahunga k'ibiro 25 ukaje nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri rero kuva iyo kaguze iwacu ukaje mu 15 kandi na hari bavuga ngo ni 900 cyangwa 700 uzina uko kikorera
no kubera iki mwahise mbo kurondana gutya
impamvu twakoze mu gihirire inaha mu Bugande ibisambo na abaturage urumva kuko abaturage bazi neza ko umunyarwanda umuntu yavuze ikinyarwanda ni umuntu utagira ubwenge yahacya bakava ngo uriya nubundi nabwo ari buje kurega na urundi ruri mavuga
none se ubwe ntago wabafashe
turi mu Bugande
badufashe
turi mu Bugande Nitugara kugera hariya dore kije gutandikira hano. Tugere mu tugere je tuvuta twe tugere.
Ndabashimye rero. Sawa.
Ni uhuje amahanga ni ubumbye imiryango nicyo kiza turusha ibindi biremwa byose. Abantu tugasangira urupfu no kuramba subiza agati mimembero wibaze nawe bambe kumubano bantu
Nyuma yo kuganira n'aba banyarwanda uyuvuga ko akunze kwambutsa abajya Uganda banyuze inzi busamu yakomeje kuntembereza ku mbibe z'ibihugu byombi
ubu hano ni Ubugande urabona nuza yaciyemo ejo bundi
imodoka
ubwo ikoma hariya niho Ubugande bwayikomye ubwo yuvuyeho u Rwanda niko rutarakoresha umuhanda wawo ngo ngo bihure.
Aha tugiye ni he?
Turacyari mu Buganda.
Eh.
Wabateza bacyamo i Buganda ubariri ya ruguru.
Eh.
Ariko bumwe n'abakuru b'imidugudu baba barimo bumwe n'abagitiri. Mwenye wasanga guno muhanda wuzuye.
Kumunsi w'isoko.
Ni kumunsi w'isoko. Ukagira ngo muno hari imisoko. Harega no kuvuga ubuze muri rusange yaba amaduka ya hano nitwe twayahahiragamo gusa.
Amaduka ya hano mu muri Uganda.
Ubiyuge giye hari ahige kuri police wagira ngo ni icyaha. Usanga aba police n'amaduka benshi barayafunze.
Bariye tugendeye muri aka kayira nta muntu tubona.
Nugera ruguririya urabona yanzu nakweretse iri hariya haruguru ya Duwane.
Uranyura he?
Nje ndingiye kongyanzamuke hano mfate wa masaka yayindi.
Eh. Iyi nzira nta kibazo nza kwigiramo.
Ikibazo uri buhure nacyo babayoboze nakubwiraga nibo bari bugufate. Bakubaze iyo waturukaga gusa. Ahandi nta kindi. Nyine urababwira ibyo waruri. Eh nta kibazo wikomereza nacyo bagutwara. Uko ni umukuru w'umudugudu uri bugufate.
Eh akayira ni kamwe?
Eh akayira na kuri buzamuke mpaka.
Maze gutandukana n'uyu wantemberezaga ku mipaka y'ibihugu byombi twasezeranyeho maze nkomereza mu Rwanda. Aha haragenda hagaragara abashinzwe umutekano bafatanya n'ubutegetsi mu nzego z'ibanze mu gukumira abanyarwanda bajya Uganda no kwambura bamwe ibyo baba bavanyeyo.
Yesawa
makuru
nemeze
uvuye uvuye
ndi gutembera
yewe gutembera uturutse henye uturutse amanutse kuri borone.
Umeze neza se?
Selektifu niwe wagushakaga kuko iyo tubonye umuntu tutaziba nk'uko tunamubaza. Ariko umbwiye ngo turikiriya nahise ntekereza ko waturutse kuri borone wenda.
Egizekitifu ari he? Ni uwo murenge n'uw'akagari?
N'uw'akagari.
Aha ni mu buhe murenge wa Kaniga?
Murenge wa Kaniga.
Akahe kagari?
Nyarwambo.
Nyarwambo? Wowe uri inkeragutabara?
Ni inkeragutabara, ndi n'umutekano.
Mukunda yanarambura borone. Ngo yanarambura borone.
Nese ubu hano wahindutse ko waturutse mu Uganda?
Yego. Hariya gutyo. Urabona uriya munara niwo manasi
mese ni wayo
oya sinayo kandi ngomba gutahira hariya.
Ariko hariho aho wamanutse ni mu Buganda. Ubundi inzira ni iyi ahangaha hari umuriro.
Aha hari umuriro
ni kuruka kumanuka.
Ese si umunyarwanda muri gukomeza?
Nta banyarwanda bajya i Buganda.
None se kwa niwe yagiye akaba agarutse kuki mu
Buganda? Ari kujya i Buganda. Ugira se ngo uvayo turamukumira ngo asubirayo?
Arashaka kujya i Buganda kandi ntabwo tubishaka.
Ngo gera ngo muvugane.
Ubu se muharinda kuva ari kugeza ryari?
Turaramo.
Ubu ngubu ibintu byarakomeye umuntu batamuzi ntabwo yapfa kugenda tutamenya amakuru.
Ubu muri tuvuga ngiye mu twakekaga ko ndi muntu
kambere. Nanyobore kitugendeje. Kubwo umunyamakuru. Kambere muto.
Umunyamakuru cyangwa umutaka.
Rero ushobora kuba ushaka kujyambanira cyangwa se ushaka kuzaza.
Reka mbe ncumbikiye aho ikiganiro dusangira ijambo nari nabateguriye ku mibano y'u Rwanda na Uganda. Nshimiye abakigizemo uruhare bose, uruziguye n'urutaziguye. Mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu. Mwari na Ehe Bagiruwubusa, naho ubutaha. Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.